Oh my goodness. Lord, we need your mercy. Yeah.
Daily, mama da wanalia. Kila siku mabuda wanalia. Kila siku wazee wanalia. Eti vijana wanamana. Kila siku maboys wanalia. Kila siku mabinti wanarira. Daily, vijana wanalia. Eti wazee wanamana. Daily, wachungaji wanasema. Kila siku makasisi wanasema. Daily, viongozi wanasema. Eti dunia ina maana.
Regardless of those things you've seen, bomb blast every time is not victim. Under 18, doping, but discipline sick. Every time swallowing, I'm whistling. Come on to Jesus, my sure real medicine. Your thoughts that makes your body unclean. But things today you call them small sin. Them move around in your big limousine. But by your own the gun, but let her kill.
Right now, Lord, we need on your mercy. Kila mtu yuhitaji your mercy. Right now, Lord, we need on your mercy. Kila mtu yuhitaji your mercy.
Umejaa, umelewa, we mdosi. Umeshiba, wasema, tunikosi. Wengine wana additionally ya machozi. Wengine wako spalini, hawana pumzi. Wachekubu, wamekula makozi. Wamengara lebo zao za kichizi. Wakitafuta mabinti wa mapenzi. Wakidai ADCD ni ulinzi. Kile ninajua hiyo si upuzi. Kwele ndugu dada hiyo si ujuzi. Pause. Yesu ni makozi. Tena ninajua hiyo mkombozi. Tena mwenye enzi.
Tena mwenye enzi.
Daily, mama da wanalia. Kila siku mabuda wanalia. Kila siku wazee wanalia. Eti vijana wanamana. Kila siku maboys wanalia. Kila siku mabinti wanarira. Daily, vijana wanalia. Eti wazee wanamana. Daily, wachungaji wanasema. Kila siku makasisi wanasema. Daily, viongozi wanasema. Eti dunia ina maana.
Oh my, amefika home na demu wa miaka 10. Tiare huyu dema na mimba ya siku 10. Ana show mother eti hu mabu. Mother na mshow eti I'm sorry. Bado uko chuo na unashore. Siwezilisha wewe na yushore. Na kuvisha lebo hata za migu. Bado hujiwezi sitaki mjuku. Basi ukizidi utajionea maku. Dada anashika njia ende kwao. Hajui venye ata ende sema nao. Maparo pia huku ameruka nae. So and is bended boy, what's the option? All she sees now is just abortion. Oh my goodness, Jesus the option. Come on girl, Jesus the option.
Daily, mama da wanalia. Kila siku mabuda wanalia. Kila siku wazee wanalia. Eti vijana wanamana. Kila siku maboys wanalia. Kila siku mabinti wanarira. Daily, vijana wanalia. Eti wazee wanamana. Daily, wachungaji wanasema. Kila siku makasisi wanasema. Daily, viongozi wanasema. Eti dunia ina maana.